kitaaba waaqaa kas moggu dursaa akka nuusetti waan inni dursa lafaaf samaa uume jenna. Hariyyaakki gaafa itti dhaabaa kaa'uun wal bahin jirre waan hin jiru. Waan inni itti dhaabaaf muummee hin qabu. Waan inni mal walba achum jira amminee unum jira mal walba. Ishiintu anaafsiti lilla jabdu maanamuun walba itti dhaabaaf muummee qabdi. Amma waan mal walba unum jira amminee unum jira umri isa.
Hariyyaa hin deenu ishii waan jabeen qabu. Waan urjiyaaf yoo aduu samaa akkasit uume. Waan inni baatiyaaf ishii hin qajeelche. Ijin halkan hin buutu ishii sun waan inni beekaa maanaan dandeette isaati. Waan inni waan duuduu himamaa fi amminee jabeen qabu. Waan silaa waan aduu samaa irra fuudhe silaa dandee hin fuudha. Waan silaa fedhee urjii samaa irra guure silaa dandee guure hin balleessa. Waan inni lilla jabeen qabu.
Nu ishiyaa waan inni jiru amminee inuun jiru umri isa jiru haa isaan timne. Nu amminee dabarree isa inni lilla jabeen qabu haa isaan timne. Inni aduwa ji'a yoo urjii yoo amminee ijeema ishiyaa dhii ishiyaa barisa ishiyaa duuduu irra jira. An amta amminee wal dhibii oduu waaqaa irra isaan kanna. Waan inni lafaaf samaa wayuu irra hin uumne. Afaan isa callaan dubbate wanti kulliin uumame. Mal anaaf si wamidhaasa feenu. Waan duuniyaa kan jirtu wajjajjeefine wal dhadhaabne. Tan wo irra uumnaayi. Wo anaafsi min ijaarame feenu badda timne muk cirree buuyoo cirree qashin kan wot guurree tan wo dhadhaabne duu min ijaara. Nu won jirtu fuunee wayin midhaafe. Ammoo waan inni won in uumduutu takka wayuu irra hin uumne. Qaabedda waan guddiyoon lilla jabeen qaba amminee won duutu hin beeka.